sabate winyo magwe mulunji gwena londa ebigambo byabantu tebikanga nze kwekyo isiyange balina empako bamanyi n'emitima gyabwe gyamakona bwe balabalina ettufu lyakutte olwo ne balimirira naye nze sisenguka wange lwakuba kaseerezi nteesa buteesa n'abakyalo nitukole ekkubo lyaffe lwelera wendi
bajjakukkiriza nti omukwano gwaffe mutonde etwesiima mpaka mu musaayi muli
kwagala nnyo munnange
ojja kwagalana ne we balyogera ebisuula enyuma
oli wange
mukwano gwaffe kapandi etwesiima mpaka mu musaayi muli
kwagala nnyo munnange
ojja kwagalana ne we balyogera ebisuula enyuma omukwano gwaffe kapandi
yeah.